Malonja bwenzi. Mulungu anatandiza anthu a Israeli kugonjetsa adani awo. Tingapunzire zambiri kuchokera kwa iwo. Pomwe mumvetsera kutepuli, onani zithunzi-thunzi mbuku la Kofi lolembedwa number 3. Onani chithunzi-thunzi choyamba. Yoswa amenyana ndi Ameleki. Exodus chapter 17 verse 8 kufika pa 13. Anthu a Israeli analibe dziko lawo lawo. Anali kuyendaenda mchipululu. Mose anali msogoleri wawo. Iye anasankha mnyamata dzina lake Yoswa kukhala mtsogoleri wa gulu la nkhondo. Ameleki anaputa Israeli. Ndi Mose anati kwa Yoswa, pita umenyane nawo nkhondo Ameleki, ndidzayimirira pa phiri ndi ndodo ya Mulungu mmanja mwanga. Pamene Mose anakweza ndodoyo ya Ambuye, Yoswa ndi Aisraeli anapambana dani awo. Koma manja a Mose analema, ndipo sanathe kuyakweza kwa Mulungu. Ndipo Ameleki anayamba kugonjetsa. Tero amuna awiri ananyamula manja a Mose mpaka mmadzulo, ndipo Ambuye anathandiza Yoswa kugonjetsa Ameleki. Abwenzi, Aisraeli anakuwanitsa kugonjetsa adani awo chifukwa chakuti Mulungu anali pakati pa iwo. Pamene Mose anali kukweza manja ache, iwo ana Aisraeli anali kugonjetsa kunkhondo. Koma pomwe iye anagwetsa manja ake, Ameleki anali kupambana nkhondoyo. Pombla thandizo la nyamata aja anali kukweza manja a Mose, ndipo ndi agulu la nkhondo, iwo sana kakwanitsa kugonjetsa. Onsewa anali ofunikira ndithu pa nkhondo iyi. Chimodzi-modzinso tiyenera kusewenzera pamodzi. Akhristu ayenera kuthandizana kugwira ntchito ya Mulungu.